zenbury.com. Super vibes.
Chakala pansi kuzipanga sense ndola kuti china chake situpanga sense chukanchito kupila tukwila kuma wini nyoka sikupanga be image cause anti search kana kala didain kapena kapens kuma zose zikinjenjenje isaita machiti lakenje mukandisaka saka ndikuona kuti nazo wasindukwenzeka mukandiona kuti maspendedwa anga sindasindi kupanga swan just know I'm busy. Just know I'm busy building me life. Ukandi wona kuti kanga chepe kanga peze ine pano ndi kumaka shavo. Ukandi wona kuti kumapali doko maso kumanyedwe ndi kumazi pinya. Just know I'm busy. Just know I'm busy building me life. Busy building me life. Busy building me life. Busy building me life. I've just realized what is single panga build up with you money lifestyle yaki. I've just realized what is single panga build a bit at the moment is spending yaki. Pepani abalendi ya tanga chisawa wapanonda lama sine magawa ndikulu lukren kumasa muli mfesa sisori fukwa chai jimu ya mbezi mangawa ndili mfesa yozi panga piuni ndikali kosa kumwendi inga mapeze ndili mfesa yochili imika fachiri chosa wosati kukala leize tandize kundi pimpelela mkandisi ya ndeka mundu nendile pela pakuti pacha pamene watele nazo zuwa lazima ya makukuza mbelela siya kasi kukongwele sela chiwanda chamu wakukubwele sela Cholinga ukapesa dola Uzise mteka Baso singo kani sasole zela Negative energy banma kanuma Zikale kutalina Ndaika agia Livesi kumoyo wazulo ndaka Mukandi saka saka ndi kuona Kuti nazo wazindu bezeka Mukandi wona kuti maspende dwanga Sinta sindi kupanga squan Just know I'm busy Just know I'm busy Building me life Kanga peze ine panu ndi kumaka shavo Mukandi wona kuti kumapali doko maso kumanyedwe ndi kumazi pinya Just know I'm busy Just know I'm busy building me life 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 Busy 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 building me life
www.amadzambiri.com.